Bamukubye ekigala ky'emmundu babadde ku piki babiri kati omusirikale amukubye ekigala ky'emmundu n'agwa eri ne yeevulungula yenna yenna azirise kati omusirikale we tumaze ne tumusanga agambye baani nannyini mulambo guno abo bennyini abo ku nankani ku balakisaawo okufaamu n'atubuuza mbu ani nannyini mulambo guno kati pikapu kwe kujja abantu ne bamusitula ne bamuteeka ku pikapu ne bamuleeta wano mu ddwaliro era nze nzize ngoba na bigere okujja okutuuka wano naye era tannaba kudda ngulu kuba tumuleese ng'azirikidde ddala era nabo babadde bamanyi mbu tuleese mulambo era tannaba kudda ngulu.